Downloaded from ilovezedmusic.com.
Okay, pasanga niliko na kaso. Nimakala na kasu. Sisi fukunyua pariposi. Sisi choka choka pariposi. Sisi fukunyua pariposi. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga. Nilichepa izo, sanifaka mrush. I'm counting mula, talking about cash. Bakamba cinema villa, they are talking with trash. Sinti nesti andi ni boss of a swazi. Bakai vari bibi, neva nkazikisa pansi. Uzani peza pa wiki na potolo ya manzi. Mane ndiye zanga, luka benifipanga. Osoe la kuli mula, au siwa nzanga. Pakani ya mula. Nina kala nifitala nifumo lenga gai wako kukutava. Mua walu wanda mula seva nyamdala. Ring my phone, let's talk about mula. Mati pangapo iwentain, shut up. Mati number kasu is good, you know that. You think you got the kasu, talk about my cash. Pazanga ni kazanga, most olo kasu. Okay, pazanga ni liko na kaso. Nimakala na kasu. Sisi fukunyua pariposi. Sisi choka choka pariposi. Sisi fukunyua pariposi. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga.
Pasanga ni nakaso fulu mwenye kukaunda. Nisunga ndalama fulu, nisunga zaunga. Ushe 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 kapena udauda. Tie fumako selako mtu wanga tauka. Ukafunze masle queen na bembe ba maziva. Zanga sisi katiwa fulu cheni maziva. Ufane kawa piwa wachoka na tukuta. Nga maziri zanga bakamba na ritumpa. Gatsoma chibi fwa vena nitunkunda. Vasaki la lada nilikale pa mutunda. Kompiti na neo iwa love buka sunda. Ndama ndiye pale njiwe njiye zinisunga. Konde sasa mane fulu gelo kumayela. Hela wambela pa mane no chikwela. Bulada no lada obvious mapulika. Ndese sakula singati ukukalika.
Okay, pasanga niliko na kaso. Nimakala na kasu. Sisi fukunyua pariposi. Sisi choka choka pariposi. Sisi fukunyua pariposi. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga. Kaduda, 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 kanga. Mpasile mpaters, paper silver prata. Mpasile juice pali mula papata. Ni wa smoker, apa ni machusi. I am the best, so you can never choose. Mafuno watu kani wauza shi. My shoe too big, they can never fit in. Zina ni mad, I'm the queen of a G. Zelu na focus pali money. I tripped on my knee. Gapali kangwe, mangwezo makwache make a big deal. I'm the big fish, don't face the big teams. I'm the big fish, big teams wanna face me.
Downloaded from ilovezedmusic.com.